Why you bad? Teleza kwa makandia. My name's Son. G-Son.
It's your boy. Just. Olo paziko ni vutike ine. I don't care. Olo ndalama ningale ni ibe. I won't care. Pantwine sasa shandie mboshaba.
Shabi rafi
Mpaladai.
Shabi rafi
Mpaladai.
Pantwine sasa shandie mboshaba.
Shabi rafi
Mpaladai.
Shabi rafi
Mpaladai.
Bulungu kumwambaliko na pressure malinga kalipo. Kazuba kasani kamwisho. Day by day fetilipo. Na pressure na peza dandizo. Mpaladai mwefe zilimo. Peace and joy vila nimbo. Wanu jizo ni pambambali na basicho.
Olo paziko ni vutike ine. I don't care. Olo ndalama ningale ni ibe. I won't care. Pantwine sasa shandie mboshaba.
Shabi rafi
Mpaladai.
Shabi rafi
Mpaladai.
Pantwine sasa shandie mboshaba.
Shabi rafi
Mpaladai.
Shabi rafi
Mpaladai.
Mafuto na mapresha, ide vini pesha. Mama matoji mipaziko ni kukosa. Ukasio goza suza pezeka na nkosa. Sini walinge kabili viliko. Vintu famene bana nisungila bashiyema. Niva mwishe kuplace paradise. Mitesha murungu pa umoyo nili nao. Since vintu vili vose vina tau. Olo paziko ni vutike ine. I don't care. Olo ndalama ningale nilibe. I won't care. Pantwine sasa shandie mboshaba.
Shabi rafi
Mpaladai.
Shabi rafi
Mpaladai.
Pantwine sasa shandie mboshaba.
Shabi rafi
Mpaladai.
Shabi rafi
Mpaladai.
Pani mulungu nizimvela flying ati ego. Anipasa shopa ni chose muka sidio. Na wandiani mukondo muimbila kanyimbo. Anipasa mkazi ni chineze single. Mbu yesu ni pemba ya ndila ni matereto. Izeli musati mwanika museko. Nikutashani pa kusigula viseko. Na wandiani kabila that God you are able.
Olo paziko ni vutike ine. I don't care. Olo ndalama ningale ni ibe. I won't care. Pantwine sasa shandie mboshaba.
Shabi rafi. Shabi rafi.
Pantwine sasa shandie mboshaba.
Shabi rafi. Shabi rafi.
Agash
Olo paziko ni vutike ine.